This is an MUT Radio podcast.
We're still tuned into the Vumangena Breakfast Show, the only way to start your day. Konalago MUT Radio, shape and own the future. And inside the studio today, we've got beautiful ladies. Engizobacela ukuthi bazi introduce, but baziwa njengezimbali ze MUT. So besikhuluma nabo just for 5 to 10 minutes. Sizwe ukuthi bangobani and badume ngani and yini imibhali zase MUT. Sanibonani.
Yebo.
Njani?
Siyaphila njani?
Ngona. Angixoxela ke ukuthi njengoba kuyi Heritage Month, part of the heritage yethu as abantu bamnyama sinalento ekuthiwa khosi wobuhlanga ngithi. Yeah. Angitshele ukuthi yini nina nihlangana yini enenza ukuthi nibe imbali zase MUT.
Okay, sanibonani, igama lami nguSithembile Ngwakambatha, siyimbali ze MUT. So imbali ze MUT iqembu elihlanganisa izintombi nto. Abantu abangakaze bathinta umuntu ongakaze walala nomuntu wesilisa,
yes.
Umuntu omsulwa nje.
Yes.
So kule nyanga, inyanga kaSeptember, kuyaziwa ukuthi inyanga kaSeptember, inyanga yamagugu, ene kuleyo nyanga yamagugu kune intombi nto ezizohamba nje kuleli viki esiya kulo.
Yep.
From E13 to E15 September, ziyahamba kiwa emkhosini womhlanga.
Let me introduce.
Igama umpho wakathamayi kodwa abantu abangibangazi ngoNkosi omuhle. Angiyacabanga ukuthi udadewethu uchaza kakhulu, hayi kuyobe ngimthathela phansi uma ngisaamaphuzi kule nto aseyichazele.
Cela introduce.
Igama lami nguNolwazi Ngwabutheleza, abangaziyo bangazi ngengqolekazi yapha ngezehlanzi.
Nineminyaka emingaki?
Okay, mina iminyaka ngina 18 ngizohlandisa 19.
Wena?
Mina ngina 19.
Bese wena?
Ngina 18
ngizohlandisa 19. Nice. Guys, yini ke enimotivatile nina ukuthi nibe yintombi, nigcine ubuntombi benu?
Mina njengami nje into engenza ukuthi ngibe yintombi ukuthi ngisuka ekhaya elikholelwa kakhulu osikweni. Kanti futhi nami ngumuntu olithandayo isiko kanye nomlando wabantu besiZulu.
Yebo.
Futhi into engenza ukuthi ngibe yintombi into ukuthi ngifuna ukuthi mangifunda, ngifuna mangiachieve amagozi wami kungekho into engiphazamisayo, and futhi ngifuna ukuthi abantu abakhulele emva kwami bebone ukuthi kahle kuyahlale kuyakhona ukufunda ube yintombi ngesikhathi esizayo.
Utabukabi?
Ngitabuka olunde esigodini sakwaXhosa kusamzukulu.
In North Coast, eh?
Yeah.
Nice. Manje ngixoxele ukuthi amapha ama challenges enibhekana nawo.
Akukho lula ukuba intombi kodwa uyahlala uyabekezela. Abantu bayakhuluma futhi abantu bayohlezi bekhuluma.
Yeah.
Abantu mabesibona siyintombi banokusijaja ukuthi ngobani kule minyaka esikuyo, ngobani sisasigcinile, kanti abazi kumnandi kuyahlaleka ngendlela, le ndlela iyahambela.
Ipressure ngathi ikhona.
Ikhona ngehlala ingabibikho.
Nelingo.
Yebo, kodwa siyabekezela.
Kodwa mawuzazi into angayisho ukuthi mina umuwazi kungekho umuntu othe asambe selapha mntanami iyalapha uzokwazi ukuyenza lento ngoba uyayithanda ingaphakathi kweni uthi utshele ukuthi ayibo njenga namhlanje tshele namhlanje kuseni ukuthi khona iradio interview.
Yeah.
Ngizoya ngimbali mina ngiyomela imbali yase MUT.
Ari ngitshele ukuthi imndeni yenu nabangani benu banisikela kanjani ukuthi nigcine le ndlela eniyona.
Umndeni wami mina ngokwami avungeseka kakhulukazi ubaba wami njena uhlezi engiseka engiqhuquzela le ndlela iyahambeka ngokwakhe ngibona ngisase umntwana kumele ngenze izinto ezenziwa abanye abantwana ngingahambeli phezulu.
Wena?
Mina ngasho ukuthi bangiseka kakhulu nabo futhi abangani hhayi abangani bami bangiseka nje mangifuna ungasho hhayi. Abangani bami singasho ukuthi mhlawumbe bacishe bewudlula umndeni ngoba bayithanda into engenzayo because abanye babo sebaqhuzuka kodwa hayi ukuthi mhlawumbe sebeyangihlulela ukuthi ayiboyeka leyo nto leyo nani.
Noma bayacwaya nje becwase bethi hhayi wena
kunalapho bathi nje kube kuyabuyeleka mngani ngabe ngiyabuya. So ngingasho nje ukuthi hhayi i-support ebanganini naye ikhona ngempela futhi.
Manje nibalansa kanjani ke isikole? Idingo vele ke phela nani nabantu isikole ukuphila bese ke nalokho umkhosi womhlanga lokuzohamba kuyona.
konke kuyenzeka bakithi le umkhosi omhlanga vele into esihamba ngo September
kuphela
bese kuthi ukuhlolwa into eyenzakala ngaleso sikhathi nje umamgcumisi umama wethu osiphethe siyimbali ze MT makube nalawo ma camps bese kuthi ke esikoleni vele ke sasizela ukuzofunda manje isikhathi nesikhathi usitholayo mele kube ukufunda yebo
manje ke I welcome my role models nina nabona nikhulela nithi hayo yabona njengoba ngimina ngizoba intombi into kuze kube ile age ngiyona akekho nimbonile nathi hey yazini
baba mina ngifuna ungasho baba khona because mina ngenza izinto eziningi so each and every category or thing that I do khona role model engibukela kuyona kodwa ngibeka kuqala because khona izinyo izinto abaziyenzayo behind the camera so mele ngizazi mina ukuthi ya ngi role model yami mina kuqala yabo bakhona abantu engibukela kubona ngifuna ungasho kodwa nje mina ngi role model yami mina ngoba bakhona kavela sebebuyikela kumina so ngingisibuko sami ngiyasho ukuthi ngisibuko sami yeah
Ningakhuthaza kanjani amantombazana sakhula ukuthi anjoyine kulomkhakha wenu
Kukhona konke okwenzakalayo ezweni ikakhulukazi amantombazana amancane ngawacela ngwaqhuquzele ukuthi ajoyine izintombi kumnandi injabule laphayana ayichazeki so mina ngokwami nje ngithi abajoyine lendlela kuyahambeka moyo ongcwele
yeah wena
Mina na osisubele chaze kakhulu kodwa nje lendlela imnandi into engahlezi ngihlezi ngisho ukuthi yebo nami ekhaya ikhona ingane eziyifuna ukwenza kanje kodwa into engihlezi ngitshela yona uyayithanda yini wena ngoba uzwenza into ngenxa yokuthi ngiyayenza bese uyalimala endleleni kodwa kumele iqale isuke kuwena ngaphakathi uyithande wena uyithande lento osufuna ukwenza
ungayithandi
iqale qale bese uyayenza lento leyo ngoba mazolandela mina uzoba nenkingi ngoba mina ngiyayithanda lento le ngiyayithanda yebo into engayishi lokho
bese wena sisi
mina engakusho
ngabe namahloni
engakusho ukuthi kodadwethu abancane abasakhula uyinto enhle ukuthi bebukele kulabo abenza kahle ngoba mangathiwa babukela kuthina noma eyintombini ngingakalekisa nje mina irole model yami uNompilo Gasela
yes
usethola amajazi amaningi and usayintombi lokho kuyangiqhuqumezela mina ukuthi ngoba uyakwazi ukwenza yena pho yini mina engangihlula so nosisa abancane basemva kwethu engathanda ukuthi bakwenze ukuthi beyilandele le ndlela yokuphila uba yintombi uphila ukuthi uyintombi uyasiqatsha empeleni njengesizwe sabazulu kudala emandulo kwangabusisekile ukuthi intombazane ikithole ingane ingako kani njengamanje isikhathi masibheke emuva sibheke isikhathi samanje kuningi okwenzakalayo ukuphambana nendulo lethu lokho kungenza ngathi siyayikhohlwa thina bezulu ukuthi kahle kahle sidabukaphi sisuka kipi engakusho mina ukuthi nganza kwethu le ndlela le umntombi nemfundo kuyahambisana futhi kuyathandana nganza kwethu manje engakusho mina ukuthi ngicela ukuthi lento isiwe ngaphakathi kuwena ungenzeli ngoba nakho ukuthi wenzela umzali umzali uzohamba kushiye bese wenze njani emva kwalokho lokho kwenzayo uzenzele wena ungenzeli omunye umuntu ngiyabonga
Ngicela nisikhiphe ngengoma nje eyodwa nisikhombise nje okuncane snippet ukuthi kule weekend akithi the ile weekend noma
ilezayo
ukuthi nizobe nicula nithini laphana waphela sekonakala nkosi yami kwabanye bethu
owena ntombi uthuli jiji wenu
wenuqambe
uthuli jiji
amawe
uthuli jiji wenu
wenuqambe lathina hama
owena ntombi uthuli jiji wenu
wenuqambe
uthuli jiji
amawe
uthuli jiji wenu
wenuqambe lathina hama
Wena uthuli jiji wena
wena uqambe
uthuli jiji
wena
uthuli jiji wena
uqambe lathina amanga
Ngiyabonga kakhulu that is intombi Hayi Nkosi yami guys yazi ngingavele ngahala Isikhathi sethu ke is 29 minutes past 9.
This is a MUT Radio podcast.